waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
maalinkii sabtida oo bisha noofambar ahayd kow ayaa tareen ku safraya gudaha dalka Ingiriiska waxaa mindi lagu dhaawacay 11 ka mid ah dadkii saarnaa tareenka. Booliska Ingiriiska ayaa sheegay in aanay jirin wax caddayn ah oo muujinaya in weerarkaasi la xiriiray argagixiso. Hal qof oo eedaysana ah ayaa loo qabtay weerarkan, iyadoo ay baarayaashuna dadweynaha ugu baaqeen in ay ka wardhowraan inta la baarayo sababaha ka dambeeyey dhacdadan. Warbixintan oo ay noo soo diyaarisay Sydney Lang oo S B S ka tirsan ayaanu ku eegaynaa. Booliska Ingiriiska ayaa sheegay in nin 27 jir ah uu yahay eedaysanaha keliya ee lagu eedeeyey weerar tooray ah oo sababay 11 qof oo ku dhaawacmay tareen ku safray gudaha England. Tareenka ayaa goor habeenimo ah ka soo dhaqaaqay magaalada Doncaster oo ka tirsan gobolka Cambridgeshire una sii socday King's Cross oo London ku taala. Ren Chambers haweeneydan la yiraahdo ayaa ka mid ahayd rakaabkii tareenka.
So initially I had some screaming and shouting, coming from at least a carriage or two down. And then I made eye contact with another passenger diagonal to me.
Markii hore waxa aan maqlay qaylo iyo buuq ka imanaysa hal ama laba qaybood oo tareenka ah oo iga sii fog. Kadibna waxaan isha ku dhuftay rakaab kale oo meel iga horeysa fadhiya, waxaana ii caddaatay in ay wax dhaceen. Inkastoo aanan hubin waxa ay yihiin, daqiiqado yar kadib ayaan arkay nin dhiig badane ka socda gacantiisa oo ordaya. Inkasta oo aan markii hore mooday in ay tahay kaftankii Halloweenta, haddana waxa uu ku qaylinayay in mindi lagu dhuftay. Markii aan arkay dad kale oo ordayana, intaan alaabtaydii qaata ayaan u dhaqaaqay inaan tareenka dhinaciisa dambe aado. Waa markii aan rumaystay in ay wax dhaceen, ayay tiri. Booliska la dagaalanka argagixisada oo markii hore ka qayb galay baaritaanka ayaa goor dambe sheegay inaysan jirin wax caddayn ah oo muujinaysa in weerarkan la xiriiray argagixiso. Taliyaha booliska gaadiidka ee Britain, John Lovelace, ayaa sheegay in laba nin oo midkood ka mid ahaa shaqaalaha tareenku ay isku dayeen in ay qabtaan ninka weerarka waday. Labadoodiiba waxaa halkaa ka soo gaaray dhaawac xun oo cisbitaal lagu dabiibayo.
While 9 were initially believed to have life-threatening injuries, following assessment and treatment, 4, thankful to say, have been discharged.
Markii hore 9 qof ayaa loo maleynayay in ay dhaawacyo halis qabaan, balse 4 ka mid ah ayaa nasiib wanaag laga saaray isbitaalka, laakiin 2 qof ayaa wali xaalad khatar ah ku jira. Booliska gaadiidka ee Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, waxaana markii hore naga taageerayay laanta la dagaalanka argagixisada, laakiin hadda ma jirto wax tilmaamaya inay tahay dhacdo argagixiso, ayuu yiri. Dembiyada la xidhiidha mindida ee Ingiriiska ayaa 10 sano ee lasoo dhaafay kor u kacay 87% iyada oo keliya sannadkii lasoo dhaafay la diiwaangeliyey in ka badan 14,000 oo kiis. Warar been abuur ah ayaa mar hore internetka lagu faafiyo oo ku saabsanaa dilkii 3 gabdhood 2024-kii, taas oo ay ka dhasheen rabshado cunsuriyadaysan oo ka dhacay meelo badan oo Ingiriiska. Dowladda ayaa doorkan doonaysa in ay ka hortagto faafinta wararka aan xaqiiqada ku salaysnayn oo ku saabsan asalka iyo ujeedada eedaysanaha. Wasiirka difaaca Ingiriiska John Healey ayaa sheegay in loo baahan yahay in booliska la siiyo waqti ay ku sameeyaan baaritaankooda.
The police are investigating, supported by the counter-terrorism police, and we need to avoid speculation. We need to let them get on and do that job.
Booliisku way baarayaan, waxaana taageeraya booliska la dagaalanka argagixisada. Waa in aan ka fogaanaa malaawaalka oo aan u ogolaano inay shaqadooda gutaan. Wasiirka arrimaha gudaha iyo booliskuba way soo gudbin doonaan faahfaahinta marka ay helaan xaqiiqooyin dheeraada, ayuu yiri. Laba nin oo 27 jir iyo 35 jir kale ah ayaa la xidhay, balse ninka 35 jirka ayaa la sii daayay markiiba kadib markii la ogaaday inuusan qayb ka ahayn weerarka. Booliiska ayaa sheegay in ay weli wadaan baaritaan ku saabsan dhacdooyinkii hordhaca ka ahaa weerarka iyo asalka eedaysanahaba. Xildhibaan deegaanka Ben Obsichekti ayaa sheegay in dhacdadani ay ahayd mid argagax weyn gelisay bulshada.
This is not a part of the world where incidents like this happen at all, and certainly don't happen regularly. And so to see a major incident of this nature is something that
gobolkani ma aha meel ay dhacdooyin sidan oo kale ah ka dhacaan oo ma dhacdo si isdaba jooga sida darteed in la arko dhacdo halis ah oo noocan ah waa mid dadka oo dhan gilgishay doorkayguna waa in aan bulshada deegaanka dejiyo oo aan taageero u fidiyo dadka ay saameysay ayuu yiri Labada qof ayaa lagu xiray 8 daqiiqo gudahood markii wicitaanadii degdega ahaa la helay xilligaas oo ay saacadu ahayd 7:42 fiidnimo oo waqtiga London ah. Mas'uuliyiintu waxa ay sheegeen in wadaha tareenka Andrew Johnson uu badbaadiyay nolosha dad badan ficil celintiisa degdega ah awgeed. Mr. Johnson ayaa markiiba ka jawaabay markii uu qof rakaabka ka mid ah riixay badanka la cadaadiyo marka xaalada halis ah ay dhacdo sidaana wadaha tareenku ku wargeliyay maamulka tareenada tareenka ayaa inta ka dib loo weeciyay bar kale oo la yiraahdo Huntington oo laakiin aan horey ugu qorsheysnayn halkaas oo ay adeegyada degdeg ah kula kulmeen Mr. Obsichekti waa xildhibaankii ayaa sheegay in waqtiga gaaban ee ay booliisku ku soo gaareen tareenka uu ahaa mid dhiirigelin leh
I think the swiftness of the response, the number of police officers who were on the scene when I arrived was simply staggering.
Baxaha ay booliisku goobta u soo gaareen iyo tirada saraakiisha goobta timi markii aan gaaray waxay ahayd mid la yaab leh. Saldhigga Huntington waxa uu ku dhow yahay xarunta booliiska ee Cambridgeshire. Dhowaanta awgeed si dhaqso leh baa loo soo gaaray waa wax lagu kalsoonaan karo inkastoo ay cabsi weyn tahay in dhacdo sidan oo kale ah ka dhacdo meelahan ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Keir Starmer ayaa isna ku tilmaamay dhacdadan mid naxdin leh oo si weyn walaac u gelisay halka boqor Charles uu sheegay inuu si dhab ah ula fajacay oo uga argagaxay Haweena la yiraahdo Amira Ostalski ayaa iyadana ka mid ahayd rakaabka tareenka iyada oo BBC-da u sheegtay in ay markii uu tareenku istaagay kadib aragtay nin ula ekaa kii weerarka qaaday oo booliisku ay ku toogteen hubka taysarka la yiraahdo markaas oo ay dareentay waxoogaa nafis ah waxay kale oo ay sheegtay inay hadda ka cabsanayso inay tareen raacdo
Honestly, I'm scared to sit on the train again. I feel like I will always be very scared to sit on a train because it could happen at any time.
Runtii waan ka cabsanayaa in aan mar kale tareen raaco. Waxaan ka baqayaa hadii aan raaco tareen in haddana tiyo kala dhacdo. Marka ay adiga shakhsiyan kugu dhacdana, dabcan ma rabtid inaad mar kale ay kugu dhacdo iyo cid kale inay ku dhacdo toona ayay tiri. Warbixintana waxaa SBS u soo diyaarisay Sydney Lang.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.